La la ye le 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 la. La la ye le 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 ya. Musica densa rasa, de sa origine femjela. Massa massa, massa massa, massa. Sogno Senegal. Sogno société yenga tuna. Sogno société yenga tuna. Yunde yu hen fenda, yunde yu hen fenda, yunde yu respecte sogno Senegal. Te aduna, botubala, te cucina, yo sabarunla. E abu massa massa, abu massa massa, abu massa, sogno Senegal. E abu massa massa, abu massa massa, abu massa, sogno Senegal. Dum dum dum, dum 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 dum, dum dum dum, dum 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 dum, dum dum dum, dum 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 dum, dum dum dum. Dum 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 dum. Musica, danza rasa, nossa origine fegelam.